tubu ndani na mtazama simuishi na mkanda mabavuni kaya inua majeshi vita nichague mimi anze Bangladeshi amalizie Sudani la 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 oh. Tuano zana hato sheki kaniweka kifuani hatingishi kiharuki yuhoi watuabani nampana vya kurithi na mizungu ya kigeni. Tukute, hakuna kulala, hakuna kulala, hakuna kulala, na macheo ya tukute. Siwezi kuficha hisia, maradhi yatani ungua.
Oh.